Sega sa mamatong miramwe F621 pili ato kutakane tseli masuma mararu marakana kwa barata aru tena gara kwa wutlano sokologo. Rebo ari kasa molotong la 972 kHz la miramwe F630. Mo short wave re kasa molotong la 90 metaband kutakana kwa wutlano mamsungu sanakana kwa bura abongo. Ntile molotong la 90 metaband la short wave re kasa kutakana kwa wutlano sokologo sanakana kwa alisumili mwutu. Re gasa gape mo shortwave 16 meter band letsatsi lotlhe. Baagi ba mogaborong le mo tshikologong bone ba ka re tshwara mo motswang wa FM 90.7 MHz letsatsi lotlhe. Ba bangwe lo batse o rapa le mo mahelo a dikologileng ao ba ka re tshwara mo FM 98.6 MHz letsatsi lotlhe. Re tsela ka go kgotsa mo lotsong la FM 94.2 MHz letsatsi lotlhe e le la baagi ba mo Solopiko le ba mo tikologong. Mme ba mo jwane le mo tikologong bone ba ka re tshwara mo lotsong la FM 99.2 MHz letsatsi lotlhe. Baagi ba Flintstown le ba tikologo bone ba ka re tshwara mo FM 103.6 MHz letsatsi lotlhe. Mme ba mo maung le mo tikologong bone ba ka re tshwara mo FM 94.2 MHz letsatsi lotlhe. Mo etso ke ditshwaragano tsa selomo sa botswana mosong ono di yaka di simologa jalo go fitlha ka nako ya lesome le motswa. Ke setse jaanong jaana mogaetsho e le mo dikolomong ga ela mosolomong sa botswana morago ga nako ya borataro. Right now on the radio Botswana, it's 2 minutes after 6 o'clock and we transmit on medium wave 621 kHz from 6:30 in the morning to 5 o'clock in the afternoon. We are also on shortwave 972 kHz throughout the day. Further on medium wave 972 kHz throughout the day. And on shortwave we are on 90 meter band from 5 o'clock in the morning to 9 o'clock. And on 4 meter band shortwave we may transmit from 5 o'clock and evening to 11 o'clock tonight. We also transmit on shortwave 16 meter band throughout the day. For our listeners in and around Gaborone, we transmit on F1 band 90.7 MHz throughout the day. Those in Lobate, Orapa and the surrounding areas, you can catch us on FM band 98.6 MHz throughout the day. And the listeners in Filipipigwe and the surrounding areas, we transmit on FM band 94.2 MHz throughout the day. We also transmit on FM band 99.2 MHz for listeners in Jonning and surrounding areas. And those in Francistown and the surrounding areas, we transmit on FM band 103.6 MHz throughout the day. And lastly, those in around Maui, it's FM band 94.2 MHz throughout the day. Hello and welcome to Radio Botswana programs. This morning I am Kelvin.